CK Music from us.
Safe House Media Production.
By the money, Bandisa one. Bandisa one. Young C. Young C. I'm a win. I'm a win. Kankungwa. Nyemwela. White man in the Blast King. Shay Smith. AKA The Vilo. And sign your books. Sign your books. When she quits, you could do shupa. Business in a yena ya shupa. Pinchy pimbi. Cool and cold water. Father for white side of Bula. A cool and damp for Coco Sula. Cool and dance in Biaka Fula. At the shop, cool and cold water.
Quata Yakubula. Quava Navaquata Yakubula. Chiranga Babola Baboloka. Chasha la co.
Cool and cold water.
Munganda Valala Pipanchi. Tavasaka Manano Kuba Kwanchi. Munganda Tishani Movenchi. Ichasha la co.
Cool and cold water.
We can ship a child of Wadikosa. Put on Tonganamano Pisa. Kupisha Monosanga Pona Asa. We love
cool and cold water.
Avaquata Navalava Shukwata. Avabombesha Navajopesha. We love
Kule kono ate
Kupopo kate sambi Kutiva kuishiva waya feno lulumbi Olastiva kuitewa shumumbi Mwila lava
Kule kono ate
Weshe kwe sukulu ya shupa Business na yena ya shupa Pinchi pimbi
Kule kono ate Fate kubwa itale bula Akula tampa kukushula Kule ndansi limbia kafula Atisa kule kono ate
Wawa wawa kwata imu ya kukula Kwabana bakwata ya kukula Chiranga bavola baboloka Chasha lako
kule kono ate
Munganda valala vye panshi Tavasaka manano kupa kwanshi Munganda tishani muvenshi Ichasha lako
kule kono ate Wata umwe fya ne wombai Asa le pena na history Atina ti ale wombai Bati tafi mwone kwa kule kono ate Wali besteli ya kubombai Wali besti ya kusevinga Bela chose fita vaisiva Kama vyo kura nja Kule kono ate Tula vewa mwaikala kona paisi Mwatela mapanga pona kulani Noti vintunga mapanga Mwastali ya rai Kule kono ate
Weshe kwe sukulu ya shupa Business na yena ya shupa Pinchi pimbi
Kule kono ate Fate kubwa itale bula Akula tampa kukushula Kule ndansi limbia kafula Atisa kule kono ate
Wawa wawa kwata imu ya kukula Kwawa nawa kwata ya kukula Chiranga bavola baboloka Chasha lako
Kule kono ate
Munganda valala vye panshi Tavasaka manano kupa kwanshi
Atisa
Munganda tishani muvenshi Ichasha lako
Kule kono ate
Mr. Venoni
Mr. Venoni
Wensi Crazy
Crazy
Kule kono ate
Bro Alex
Bro Alex
Paso Luis Apo El Asime Big Trap Big
Trap Kule kono ate Tiflex Waku Mwesi Bot Dogs Cox and Kelly See you all guy Kule kono ate
Nishke The Legend
Big Boys Balaba Orotile One Soja Kule kono ate
Safe House Media Production. CK Music from us.com.